Buɗe Lilaɓe Sura ɗiɗi, aya go'o yaaki sappo e tati. Garol Ruhu Allah. Nde humto ɓendol alkamaari waɗi, tokkuɓe Yesu fuu kawriti wigeere go'o. Ɗon e ɗon ɓe nani iido iwayi daga dow bo hendu cembindu. Iido ngon heewi wuro ngo ɓe ngoni nder, sey goɗɗum nanduɗum e ɗemɗe hiite wangi. Ɓe cankiti, ɓe koɗi dow hoore koo moye maɓɓe. Sey ɓe fuu ɓe keewi Ruhu Allah, ɓe puɗɗi metuki nder ɗemɗe feere-feere no Ruhu hokkiri ɓe bawɗe metuki. E woodi Yahudanko'en jooɗiiɓe nder Urushalima, iwayɓe daga kooɗay leyɗe duuniyaaru, kulooɓe Joomiraawo. Nde ɓe nani iido ngon, ɓe fuu ɓe kawriti. Fii ɗum hulniiɓe, ɓe ndulli ko ɓe ngaɗata, ngam ɓe nani lilaaɓe, ɓe meta nder ɗemngal koo moye maɓɓe. Fii ɗum hayɗiniɓe naa seɗɗa, ɓe mbi'i, ɓe e metooɓe naa ɓe Galiilanko'en. Nden no ɗum waɗi, koo moye nder meeɗen e nana ko ɓe mbiyata nder ɗemngal muuɗum. Raa nder meeɗen e woodi Fartiyanko'en, e Madiyanko'en, e Elaamiyanko'en, e yimɓe Mesofotaamiya, e woɓɓe daga nder leyɗe Yahudiya, e Kafadokiya, e Fantus, e Asiya, e yimɓe Firijiya, e Bamfiliya, e leydi Masar, e leydi Libiya haa de Saayirin, e iwayɓe Rooma, e Yahudanko'en, e woɓɓe jaɓuɓe diina Yahudanko'en, e woɓɓe daga Kiriiti, e Laarabanko'en. Ammaa fuu e non, en fuu en nana yimɓe ɓe'e e meta nder ɗemɗe meeɗen dow kuuɗe mawɗe ɗe Allah waɗi. Ɓe fuu fii ɗum hayɗiniɓe, ɓe njiiɓootiri, ɓe ngaɗi ka ƴamƴamtiriki, e ɓe mbi'a, ɗume woni ma'ana fii ɗum? Ammaa woɓɓe njali tokkuɓe Yeesu mbi'i, ndiyam inaboojam ɓe njari, ɓe ngilti. Gaɗa tokkuɓe Annabi Iisaa cuɓii Maatiyas ngam hocca kuugal Yahuuda Iskariyooti, nyaamuɗo amaana Annabi Iisaa. Diga ɗon ɓe nyamri Yeeso e jooɗaaki nder gariiri Urushalima, bo nonno Annabi Iisaa umriɓe ɓe ngaɗa, ngam ɓe keɗoo garol Ruhu Allah Joomiraawo. Nder aayaaje ɗe njanguɗen ɗo'o bo, en nani nyalnde humto ɓendol alkamaari, tokkuɓe Annabi Iisaa fuu e kawriti wigeere go'o. Humto ɓendol alkamaari bo, ɗum humto ngo Yahudanko'en ngaɗata koo nde hitaande, gaɗa balɗe hamsin e humto sakkinki. Bannye e ɗum noddira humto ɓendol alkamaari ngo'o, Pentikos. Ma'ana Pentikos bo woni hamsin, waato cappanɗe jowi. Ngam humto Pentikos ko humto ɓendol alkamaari e waɗee gaɗa balɗe cappanɗe jowi e humto sakkinki. Bo nonno janguɗen nder aayaaje ɗe'e, e holla en nonno Allah Joomiraawo jippinoy Ruhu muuɗum nder tokkuɓe Annabi Iisaa gaɗa balɗe hamsin e mayde Annabi Iisaa e ummaaki muuɗum diga mayde. Aaya go'o wi'i, nde humto ɓendol alkamaari waɗi, tokkuɓe Yeesu fuu kawriti wigeere go'o. Ɗo'o e holla en nyalnde humto Pentikos koo bo humto ɓendol alkamaari, tokkuɓe Annabi Iisaa e kawriti wigeere go'o bo nonno ɓe mboowi, e ɓe sumpootira, e ɓe ngaɗa do'aare, e ɓe teddina Allah Joomiraawo. Cerel ngel tokkuɓe Annabi Iisaa e kawriti wigeere go'o, aaya ɗiɗi wi'i, ɗon e ɗon ɓe nani iido iwayi daga dow bo hendu cembindu. Iido ngon bo heewi wuro ngo ɓe ngoni nder. Aaya tati, sey goɗɗum nanduɗum e ɗemɗe hiite wangi. Ɗe cankiti, ɗe koɗi dow hoore koo moye maɓɓe. Aaya nayi, sey ɓe fuu ɓe keewi Ruhu Allah, ɓe puɗɗi metuki nder ɗemɗe feere-feere no Ruhu hokkiri ɓe bawɗe metuki. Nder aayaaje ɗe'e, en nani nyalnde humto ɓendol alkamaari koo bo nyalnde Pentikos, tokkuɓe Annabi Iisaa e kawriti wigeere go'o. E ɓe keɗii alkawal Allah ngal lildoyki Ruhu muuɗum nder maɓɓe, ngam ɓe nyamra Yeeso e kuugal ngal o hokki ɓe. Sey ɗon e ɗon ɓe nani iido iwayi diga dow cembingo bo hendu. Iido ngon bo jippoyi nder wuro ngo ɓe ngoni, sey goɗɗum nanduɗum e ɗemɗe hiite wangi. Sey ɗemɗe ɗen cankiti, ɗe koɗi dow hoore koo moye maɓɓe. se be fuu maɓɓe ɓe keewi ruuhu Allah joomiraawo. Diga ɗon se ɓe puɗɗi metirki ɗemɗe feere-feere no ruuhu Allah joomiraawo hokkiri ɓe bawɗe metuki. Ko tokkuɓe annabi Iisaa mbi'ata cerel ngel ɓe metata nder ɗemɗe feere-feere? Yimɓe nanuɓe ko ɓe mbi'ata, ɓe mbi'i, e ɓe meta dow kuuɗe mawɗe mawɗe ɗe Allah joomiraawo waɗi. Aaya 5:6 wi'i, e woodi yahudanko'en jooɗiiɓe nder Urushalima, iwoyɓe daga koo ɗeye leyɗe duuniyaaru, kulooɓe joomiraawo. Nde ɓe nani iido ngon, ɓe fuu ɓe kawriti, fii ɗum hulniiɓe, ɓe ndulli ko ɓe ngaɗata, ngam ɓe nani lilaaɓe, waato kooliiɓe annabi Iisaa e meta nder ɗemngal koo moye maɓɓe. Bo non no nanɗen, yahudanko'en e fuu kulooɓe Allah joomiraawo iwayii diga leyɗe feere-feere, ɓe ngari Urushalima ngam humto ɓendol alkamaari koo Pentikos. Misaalu, bo non no e jaamanu meeɗen, yimɓe e iwowa diga leyɗe feere-feere nder duuniyaaru ɓe njaha Makka carel humto lahiya. Koo bo non no yimɓe e iwowa diga leyɗe feere-feere nder duuniyaaru ɓe njaha Urushalima ngam mawninki Allah joomiraawo. Non maa ɗo'o, en nani carel ngel Allah joomiraawo jippini ruuhu muuɗum nder tokkuɓe annabi Iisaa e woodi yimɓe iwoyɓe diga leyɗe feere-feere ɓe ngari Urushalima ngam humto ɓendol alkamaari koo Pentikos. Nde ɓe nani iido jippoyaaki ruuhu joomiraawo dow tokkuɓe annabi Iisaa, ngam non ɓe ngaroyi ɓe kawriti to tokkuɓe annabi Iisaa ngoni. Nde ɓe ngari sey ɓe nani tokkuɓe annabi Iisaa e metira ɗemɗe feere-feere, nden koo moye maɓɓe bo e nana ko tokkuɓe annabi Iisaa mbi'ata nder ɗemngal muuɗum. Fii ɗum hulniiɓe, ɓe kayɗini naa seɗɗa. Aaya 5:6, fii ɗum hayɗiniɓe naa seɗɗa, ɓe mbi'i, ɓe e metooɓe naa ɓe galiilanko'en? Nden no ɗum waɗi koo moye meeɗen e nana ko ɓe mbi'ata nder ɗemngal muuɗum? Lallay se ko walaa, ɗum fii ɗum fii kayɗinii ɗum. Nanaa goɗɗo mo heɗaaki jooddaaki e fulɓe, ammaa nanaa e mo meta fulfulde laɓɗum bo pullodi mo pembiraaɗo kosam. Se ko walaa ɗum fii kayɗinii ɗum. Ngam non yimɓe ɓe'e, nde ɓe nani lilaaɓe annabi Iisaa e metira ɗemɗe maɓɓe, fii ɗum hayɗiniɓe. Sey ɓe ƴami, ɓe mbi'i, kay, metooɓe ɓe'e kam, naa ɗum galiilanko'en? No ɗum waɗi koo moye nder meeɗen ɗo'o e nana ko ɓe mbi'ata? Ɗu'um ɗum bawɗe joomiraawo. Ngam to naa bawɗe joomiraawo walaa baawayɗo waɗa non. Sey ɓe ngaɗi ka limtuki leyɗe feere-feere to ɓe ƴiwayi, ammaa fuu e non raa woɓɓe ɓe keɗaaki yaaki to ɓe ngoni, ammaa e ɓe mbaawi metirki ɗemngal maɓɓe haa maa e ɓe nana ko ɓe mbi'ata. Ngam non fii ɗum hayɗiniɓe. Aaya 5:11, ɓe mbi'i, raa nder meeɗen e woodi fartiyanko'en e madiyanko'en e elaamiyanko'en e yimɓe mesofotaamiya e woɓɓe daga nder leyɗe yahuudiya e kafadokiya e fantus e aasiya e yimɓe firijiya e bamfiliya e leydi masar e leydi libiya haa desaayirin e iwoyɓe rooma, yahudanko'en e woɓɓe jaɓuɓe diina yahudanko'en e woɓɓe daga kiriiti e laarabanko'en. Ammaa fuu e non en fuu en nana yimɓe ɓe'e e meta nder ɗemɗe meeɗen dow kuuɗe mawɗe ɗe Allah waɗi. Yimɓe ɓe kayɗini, non no ɓe iwroyi diga leyɗe feere-feere nder duuniyaaru, ammaa fuu e non e ɓe nana ko tokkuɓe annabi Iisaa mbi'ata nder ɗemɗe maɓɓe. Ɓe mbi'i, no ɗum waɗi koo moye nder meeɗen e nana ko yimɓe ɓe mbi'ata nder ɗemngal muuɗum? Raa bo en ƴiwoyi leyɗe feere-feere, lenyol feere-feere, ammaa fuu e non en nana ko ɓe mbi'ata, e ɓe meta dow kuuɗe mawɗe mawɗe ɗe Allah joomiraawo waɗi. Ɗe kuuɗe mawɗe mawɗe Allah joomiraawo waɗi ɗe lilaaɓe ɓe metata dow maaje? Se ko walaa, lilaaɓe annabi Iisaa e meta nder ɗemɗe feere-feere ngam ɓe tabbitinana ɓe no Allah joomiraawo yiɗiri duuniyaaru, ha oliloi annabi Isa mayudo dow gafangal gam hisnuki be diga hakke. Ebe metanabe downo annabi Isa mayiri dow gafangal gam hisnuki bi adama diga hakke. Alla jomirawo bo umminimo gada balde tati o bo hoccimo yaaki dow nyande dangal bo o wartowai gam kiita. Gam non to be kolake annabi Isa mo Alla jomirawo liloi mayudo dow gafangal gam hisnuki be diga hakke be keba yafuye hakke e kisndam diga kiita Alla garaika nyalde jango e nattuki wuro Alla ko bo aljanna. Aya sappo e didi wi be fu fi dum haydini be be njibotiri be ngadi ka jam jam tiriki e be bi'a dume woni ma'ana fi dum. Lallai yimbe be kaydini be ndulli dume wadata gam non nder haydinki be ngadi ka jam jam tiriki e be bi'a dume nanten do dume woni ma'ana dum fi dum hulnake be dum bo haydini be gam non e be jama dume woni ma'ana dum. Aya sappo e tati wi amma wabbe jali tokkube Yesu bi ndiyam ina bojam be jari be gilti do en nani no wabbe jaliri tokkube annabi Isa e be bi'a yimbe ahab sheide ka mabbe ay guikino jam be jari be gilti no be gilti be ginnabe bandirabe am nder ayaje de jangeten Yeso do en nanai no biturus goto nder lilabe annabi Isa ummi hoccibe ma'ana ko be nanta eno o notani yimbe be jalaybe be ko tarel ngel do to janguden en nani no Alla jomirawo nder moccere mudum hebbiniri alkawal mudum gal lildoyki ruhu mudum nder tokkube annabi Isa bo nonno o wadani be alkawal do e kitina en Alla jomirawo e wada ko wi Alla jomirawo o tampata bo neddo neddo wawai wadamma alkawal amma dum wadoto o wawata hebbinki ngal amma to Alla jomirawo wadani neddo alkawal se ko wala no dum nebiri fu o hebbinai ngal do en gi tokkube annabi Isa munyi kedake alkawal Alla be bo jabi ngal nde Alla jippinoi ruhu mudum dow mabbe o hocci be bawde o wartiri be labbe o wartiri be kewube o bo hocci be bawde be kuwa kugal ngal o hocci be wato be kokka yimbe habaru beldum dum kisndam bi adama diga hakke e kiita Alla garaika nyalde jango barka holaki annabi Isa dum wadotono to tokkube annabi Isa munyaino da be ngadata ko Alla yidi be bo kebata bawde be meta nder demde fere fere ha be bi'a yimbe kuude mawde mawde de Alla jomirawo wadi amma de tokkube annabi Isa ngadi ko o wiibe be jabi ruhu Alla jomirawo be bo kebi bawde e sembe bernde gam be kuwa kugal Alla jomirawo kulol wala dum bo e tabbitinana en to na e bawde ruhu Alla jomirawo en bawata kuwen kugal Alla bo nonno o yidi dum bo e dawta tabbitinanki en ko annabi Yahaya gado baptisma wi hanko e mo wadirana yimbe baptisma e ndiyam amma Alla jomirawo wadirana e tokkube annabi Isa baptisma e hite e ruhu mudum en gi'i do bo no Alla jomirawo jippiniri ruhu mudum dow tokkube annabi Isa gam o wayla jodnde mabbe e berde mabbe e yonki mabbe be garta yimbe hesbe Yeso mako be bo keba bawde be kuwa kugal mako gam non enen tokkube annabi Isa hande sey toroden Alla jomirawo hebbina en ruhu mudum gam jododen jonde irinde Alla yidi kuwen bo kugal mako. Ya Alla jomirawo min gettima gam walde mada de min jangi do wallumin minon ma min garta kebbinobe alkawal bo nonno kebbinirta alkawal maada to amin amin. Bandirawo am an hettiditto do joni ha medden dow ekitinol ngol ngiyen no ngadirten ko Alla yidi. Dum wallay en na sedda to en notake jamde tati de. Bandirawo am nota jamde den der bernde maada. Jamol arandewol. Ko ngol ekitinol ekitinta en do Alla. Jamol didabol. Ko ngol ekitinol ekitinta en do ko e meden. Jamol tatabol. Dume haani ngaila ko ala der jonde maada. Gam maunina Alla jomirawo taguduma e kisnoma. Bandirawo am nota jamde den der bernde maada.